tata o tsere mosadi wa ga malome elele yele yele elele yele yele o tsere mosadi wa ga malome ele o tsere mosadi wa ga